yande sapo jedde min ta chapantati studio kalangu habaruji fulfulde kori janyale modon sembe habaruji di haltana hala janginobe didon nanganobe sapo jere le december 2019 no gay tati der gal wuro wetego touré le département mo goté kenya go le janvier 2019 no gay nay bedo yo fama en nan ko dun lati non ni fawar jo hande subako to magari ya hore be don magari do na hollama on faandin ko na fedde wadobe gacce tawdabe droguji dum fu dum hollama kande en nan dum dum won le majum yewter men pinna hande ni sido kalangu yaran en tara der departement mo gaya gam batte pamé ne wonno makarndo so wadirte debbo ngado do hore mudum kanyon ko filonto en dum wonno ko kalten do mudum se urtini seda kala on nan keddi kibaru no wontiri sumana amadou janganton kibaruji di endani e fulfulde yerno birnomi on ni hara ko dartono himbe latibe janginanobe no enda didon be itta ko jakanani sappo jene le decembre no ga tati ne won ko be diwta le wuro toure departement mo goté don ko nan kambe himbe dido be endani be jofama kenya altinere go le wuro janvier 2019 no ga e nay dun du ko nan be kollay fuddume sabi ko ben don dilida na du ko nan ko yofa e hore mu ka non wakkati ko be jofande neddo mabbe fu hotay na wuro mudum himbe no latibe wono be no jangina le l'école biete ce s mo touré kambe ben en du ko nan ni nangul mabbe hono fawar jondu ko nan nangu bebbe do anda ka moy en non sabu kala moy en non eden jara kibaruji meden di yeso joni en jatna to endani magariya nokuto lati fawar joni hono horebe gallure magariya de enda kaindo hollama drog ko teta himbe be ko e mundu lati be du gubal wado be gacceno enda mohamadu lapo kanyo wa prefet mo magariya enda o hali wakati mundu du ko hal dum bandimi musa elias hoji hala makko neldi wakati ko holla hon dum do basiko won watto enda
nangugo le gineji drog lawal didabal kunduno holla ko biddam bonda ko e bittinol drog no don ni he beydo rade yesoro no battino fa hande ko lowu tinare sogeji kawjidi filande nago meden wodi domi de watta dande yade e commissaire policeji on golli diggo lobbol nata hakkune makko e bibbe wuro bittinol drog goddo latake hande sadarnda mawda harto cellal balli bibbe leydi don tawidu ko ardina der leydi meden kan woni hebude sukaabe ummatore be cellal balli mu en kuubi procureur ni dari nangaabe ben no jaarete yeso suudu kiite e fiirede sawru gacce mo be ngadi on heba wadanobe ngal gollal accita
nani fawar joni hono huunde gondu saami e der gallure fawar jambi e dukona e le bangere kurfaya wa gwaabo tawale arrondissement arandejo mo gallure tawa kenya won ko dun sami dum fusi kana won be bi dum waray fe goto de dum wadi bonondaji ko dum watto endam hunno ko lati fama ka fuddume non jonno police en woni e widagol fa fama dum won dum do dum sabi dum won ko fawar jondi bandimi Idris Adamudu hebi lannodir himbe battibe don be ngadi sede do majjum hono ni endam
wala abani ba san komi
goddun non wadi fi kogol nyibdi amin di andan sankiti bali tati mo pitta den andan min gotu hebi labi idi dito kebay labi tawabe to woddi nani puttol majju hanu tare ni futti sai sollare ummi jumba kan wona no jule nyandem dembi noddami halana sai himbe jehi komseria wari darude ko wadi etojim hana bombuno hana du yabare malfanon bidele bidila kanni dun nandi yite majjun sankiti hanu gabbe bicca darnu
zan kaman wuta hakan ga
abare taho mi wurti dambugal baade gimi mi noddan tanirabe an sai nanumi zudududum gimi sudu sami do tanirabe an sai odo wurti e minni ko keccet imo wulla sai min kinni minen cimo jandiji din kan sami do mabbe
na dan nan daade funkatuma
jiwen tawa njen to ndaga des nokto minister kawjid arzukuji bastede e leydi kandu wadi wosagol o yoyi soni char kamon company e mo leydi Niger gondo no itta hono jurbe leydi den enda soni sar ud kono kam wona wadda balla gamar filako dartilan tarci gallure arlit kany agadez fu minister o wi o yeyto ndare o tawi no wodi cadale sanne campagne o enda o singa wara joni dubi chapande naydi no mo golla nenne ne kadu mahamman mustafa barke dum wona minister kawjido arzukuji bas leydi o haali wakati ko mun ko yi bandemi ahmed felan neldimi hala makko do
C'est une visite d'abord.
Min andi chadale de campagne Sony Char Tawda. O singa kena illinder hitande dubi ujinere keme jene e chapande jetati e goo. Ano kondarta fila yulpe endiam desada nudono wayu goli dede kowata nderdubi la soji tati kadenda. Nange e konandi emun na wawi wadirete hite lantarki ko heji. Jonka e kohani goli tirri tawadi di heji ntine watede di jamani. Sabu ko yewta hite lantarki do nder region Agadez do pecce hemre min taba kena pecce chapande jenai e jetati sabu on gii wakati no duro fina tawa gon chadale heba karto hite lantarki do
il faut continuer
enen goni tan Agadez fa hande nokoto kalte hala kenyande nder gallurnde wonno ko batu mabbita jodo kala kul bibbe leedi ko lati wonno wada sigila gambatte Allah kabe do be ngadde himbe mabbe batu hono majju kotto do nen gallu nyame ko hawrto keddi jamaaje fu nen ne kay dubbe bi hono himbe warbe fotti be no tawa hono himbe horebe nen lati ben toale faawar jonde department an kay department du futtawa nder region nden neldena himbe joyo be ngada jodo kala e nyalade fa be dar labdi bay hojude dum waddi ko faawar jomini hokka on ketno don nanon ko gouverneur region enda nimbeto de general de brigade Ibra Issa Boulama hali wakati ko mabbe to lawrinde ani sekarim kanyinde dimi hala makko
dans le contexte actuel que
no chakan traje leede sahel de enden tawa handen fudu misali niger leedi meden di enden no hani non do ko yaawi dun joddina sigilaaji kesi di gadda yaadu yeso hebu imbe leedi din fu beltu no hani non fedde joda hale joddine chaka himbe leedi dawrude sigilaaji ko wadda kulle de enden fu do du region amin hawti daade e pelle gollobe nyanyambe fiji di enden fu min taykake do komun dun tugo yaadu yeso du enden hebu hande miden tawa der mujjinde ko heba der takkaakiji amin di enden gam holloyde nyumo region amin o enden der batu joda hale mangu gado tengu do inde leedi niger
enen cojjoto enen ta fakale hala cellal balli sabu ton wi ama ko heewi fusi sukaabe ngadi de dogoji ledde won ko yarnete safariji balebe fa heba doguridi daro kana won doktorobe bi hunno ko lati wala sadoro ma sanne sabodi basukaabe nayo faddaabe doktoror ga alle yarde ledde enda docteur Sabo Sahabi golatanani le doktor mawnde enda de tawa kany won ko hali dum wakati mo faande bandi me Idrissa Adamu landimo o haliri dum honni enda
Harinzu akwai wadansu al'adu
deni suka yanda no wada dogur e turre yarata ke loktorore sai suka on hoje yare to wanjamibe wi'e ta yane beluwel tajol beluwel no tawra sadar maji kewdi no watta suka rufa dijan duddan no wada do suka wada nyawgo ko wauta wari suka on gandeni darama laben gel beluwel ta irte no wawi tawrade e na wallago idun wawi waddi sadarma der honorde suka on gan ko tajete dun no wodi nafaka mawdo der bandu bi adama deni tajama hala suka on warta no wodiri wautado nyami na yari fa suka on wada nyaw suka be welabe
kuma karshen ta take iski yaro ya wada tabuwa
enen kala hala golleje rewbe sa Abubakar debbo non gado wo hon faarje koyte malku dum woni ko e dabaji kany woni ko sottoto der gallure Berning gawre tondu woni ko Umar yayi yita woyma to enda se o filleni dum noy e noy woni ko watto ko heba ko e bali di e beydi e naydi e no jongirto e no sottirto e barke ko hebe majjum en kettino sa Abubakar
shekara ta 17 ni aikin man
an sappo jeddi mido wada malku deni mi hojo yidun min chouna min tefa to jiol jandi min yigga dum fa laba denko min choppa dum min gatta der fayandi min gatta kitta ka heta farnuwa e yaji lio dermu min jonga fa benda deni idun duudi kai lio fere watti denko hawro dire de mendi min koda min jara lumo subana fu deni mi yahi fa wardi koyden de koyden min choda min gara minen do min chonna complet bea min chottan dum keme didi e woyugu de ko balu nondo keme tati deni min jongi min chonna keme joy na keme nay mi hebi modjer der mun sanne gam mi hebi bisaji mi honi sukade am modani be ar suudu to tilagon ne don heba riba tilagon do say munyal
amma an ka taw kai zamne sai ka zamni
enen kala hala pirto balli ngarte do filo ko lord dro ko tan Agadez hitane hikka tewdol tagubay chapanna enay ko wada dum endal region mozender yari durwobe latibe ko nanbe koti ko be jotti wuro gouverneur region endan jabbitibe kanyo jam arne nden wono ko gouverneur halde mabbe sabu Allah e zender kanyi hebo nokku tatabo e burundurgol goppi non non ko nan no wodi du durobe zender lati be hebi yeyi fa hadde tewto tako bayki banabe ka bayki non sabi ni gouverneur nden ne ka o yetti be sanne o wi Allah barjobe wodi be kabbani adu to be jofa juude dum wono ko kanko gouverneur colonel Issouf Labo o hali ko Ali Keita neldi min do enda
Nous avions gagné la
Min kedi no kure tatabere duro tefude taku bahi itane hikkade enda region amin odu yottake der sigila duro go enden ni fa no kure ko indira quart de finale der France duroobe amin dido du tawa der sigila o min kebi barjari ida bir wattani do inde fed aes region amin hebi barjari arandeeri bami saka duroobe ko wada dundu sabi ko miden jottine yettore amin to modon onon duroobe region amin o enden ekkintinobe modon e wondube e modon fu miden yamadu beydon sembe yarude yeso ekintinoje modon gan duru gadol mudum hantay do enda
et les entraînements doivent être maintenus
ene jara fi fijo pirto balli yesko te bandamin ton kandu konna huno ko lati himbe na gada dum do enda dum wadama noga jettor chapantati e go lew december du do wete academy des arts martiaux gallu nyemay hawrde du fabar joni ko te open dum du open odu leede non woni ko wari fotti e mudum hawtaade nene burdugo ko leedi niger e hor mu region war region won ko neldi abdullahi hasan kam woni horejo hono fedde bandamin ton mo leedi niger non ko a halni bandimi hasmi hono karimu guruza wakati mudum
Fijo tefude coupe badminton ko leydi pelle region ngiji leydi Niger fu no tawade non du opine odu no wodi leyde nay be pelle mu en nati der mu leydi Chin himbe mu wom e jonde do Niger gaddi fedde mu en leydi Burkina fedde mu yi woyi ton warde natude fijo go leydi Nigeria kandu himbe mu wombe do Niger gaddi fedde mu en natude fijo go batu fijoji didu fu wadiri no wodiri fedde amin hebi yaadu yesu sanne der sigilaji mu en gam o min cingi feddete wadobe fijo godum no kebo de region yiji redu leydi Niger fu hunne fu fuddam kanniti miden tefadu der majjum hebude burtina wando inde leydi Niger hano irno alfaga wadiri dum do enden leydi Niger ko wado dum
dans le badminton et c'est possible parce que c'est une discipline olympique
yewtere men pinna hande en yarta to nan tara wona le département mo gay nokku tan jeyten debbo gaddo wo hono fawar joddu kon nan indo somari makar doso dum du kon nan ni hono wadirto dum kawen ko filli o filli du kon nan ni hono bandimin Balkista Sid Ahmed kanyi won ko yewdi makko nanini o haldiri dum warroto
jongol makari gol wadirta kena e bibbe nduturi kanjum e nyebbe awara no hasiya nyabudu jon andal do filla gadol makari de famminere nimbe
ima hayro dake kalama zaraga
diam min bawninta sai min etadun min gatta der diyan dan jangore den min bayla diyan dan denko min cintina dun illa hejjere min jaradun mayo min lotowa deni lasara julama min lunnadun min desa der suudu tay wadi jamma goto na jammaaji didi denko min burtina dun
Zainabu no nyengudo o famini nimbe
ko makari doso di min jongandi no denko min lotani min unani min lunnani balde didi min lilani faadi yora min unani
be rewbe wadobe dum no kawra chadale harto chada kullentereje di makari ndi wadirte
wato igare za nen choda sakurudun ujinaje joy amma handen idun wada ba ogine sappo didi
Kiada majum wari beidi take e rafi bibbe ledde ko ndi makari wadirte ko wadi hasiya nyabudu yoppi gadirol makari e bibbe nduturi tokkiti ko nyebbe awaradu
to wato demun minen kebadun dai handen kebol mun no tidi sanne to wallahi hi akanani inna dutugi kangun galano dima
hasiya go tudo buti gyal mun to sonnata ndi makari
de chonnol mun mi yahi lettugal jom ade an yahi lettugal der musamaroga
sumana musa jutana belle yara warde to hajiya sodu de ndi makari sokito adem
no wodi tumbude de keme didi e chapande joyi no wodi du de keme didi e la soji nay hajiya ni no wadda makari di enden mido soda mi yoba de gondu mido ade nyamane to ma
gadol ndi makari no wodi chadale gam kewal wadobe dum fu rafi masin ko nikata dun no hajiya nyabudi wi
minen gidi machine ko nikinta dum min kebay par bar guton en no wodi ir machine on don min yalla minen chobba makari dinno
ba koy be kawre e chadale be wodi be ngengal no keba humtirde muraduji mudum e ngal gol
do kibaruji di haadi sey